Kun Radio Sagale America Tim. Radio Sagale America Witata Kabega Jmatati Galgala Kesa Salamalaka Jalkabega Sa Saditi Meter Bandi Digdemi Lama Digdemi Shani Sodomito Correti Washington DC Rakadavar Susaganta Fan Romo Amma Jalkaba Fagov Dioda Radio Internet Satellite Nile Satifi Facebook it ankanin Saganta Kenya Horda Fajirtan Agev to the Kenya Jalatamo Akamultan Jimata Amaji Saddit Barakumala Vigdemi Toko Aka Lakosotopiatmo Mudesodoma Kesume Sanke Sangalgalahara and Nugusu Tamretim President in United States Tamsasani Kalisagalgala Video and Tamsasamin Yero de Getonisani Gidukana Humnan Wajira Manamari United States Grisa Senan Okara Sera Vesumafi Jekama Umamit Arusani Dubatan Partile Democrati Fi Republican Ra Trump Akataita Rakasaman Gafilin Ata Jiran Abani Ada Bernota of Science Kantukuma Motumota in UNESCO Wogota offering Duras Nagada Akahamba Dunyat Galmesunyatama Wagana for Fasarka Dunyat Galmesus of Nagada Kuntor Banto Kobuda Aka Amoni Adada Baka Argamaniti Gudna Gujilitati Akayan Fatam Bekamiram Lamiwan Topia Waran Tigray Kesatesan Danga Katabrani Sudan Senun Akumetuveti Jirachu Dubata Kuma Motumota Kaneni fi kambroda haga tumura sakanta Kenya tinuri ntura ajena da game to the Kenya tigist gamme akuma iroka ni tamsasa internet dan kopi kana simbra gesi udu tu dursa udu da jalla ne gamada
atamoltan kabajam to ta dagge fato ta Kenya odunji mata raf kamnu kuno Degerton President Trump manamare United States seran ala egasenani badi ekapsisani board President Trump ango akagat isanif Washington kesat ibango da mudabala jira. Gafin ango hagat isu jadu jabatai rojiru kanat kamisa kalesa Trump ango raturu fia lingo de milkaw da busi demokraticha Joe Biden iti ango sernanda barse kenna yada jadu kaban. President in United States isa afurtami jafata uf kajiran Joe Biden ama jizik dama fulle Kenya kakatani ango kabachur jiru. Kamisa kalesa ganama kongresa kesa kajuran demokratoni sadarka olana lam Trump wajira kesa ammu makabafaman gafata nituran Republican nota kesas hangito koyade kana deggeraniro Bulchisa President Trump jalette ministera gejiba katuran Elaine Chao angogat isusani kamisa kalesa beksaniro Kunis Rovi Darbe deggertoni President Trump manamare United States werarani lubbun namota ega darbe boda Had a warra, hogana sagaleya yabase netafi, Trumpif michu siyasa jabata an. Mich makkanal kata an chaon akkajadaniti, deggertota Trumpini, hali robi darbi gagge fame akkan rakkisa turege aniru. Biji Kenya, hala rifasisa fitti famu danda utu, deggertota Trump bra ishemu dateje an. Trump, hirirotaf, egaha soat agesisa nibod, gamoma namare United States absani senan jachud an. Chao nif sabasan. Aku mahiddu ke sanianis dubbi kanach alise ilalu indande nyejat aniru. Angonni sera eksisan ka United States de gertota President Trump Rovi Darbi manamare United States ratti gochara watan kan ilalen koranna yakka jalk abejra. Korattota dibba heddu ramadun kannen gocha seran alasana gaggesan addabasani akka hidan kalesa labsamera. Eggata abbalanga mumich ka Washington DC Mike Sherwin akajadanitti hokara umamen walqabate namni kudashan mana murti federala ka Washington jirutti himannan ratti diatera kannen bro afurtamni mana murti olana DC kesatti mannan kan ratti bana meyotau hokara sana hoggana warra turan reheddu sani akkata efi warra seran ala lafamanni mare sana senan jedame akkata es ifsame jira Gamon manamare United States kanne mormik abanin chabsani ega senani seratum tonni bakka tokkotti tichufame akkaturan ta eboda egumsi jabate jira. Dallan akkanamni gara gamo sanattin dabarre kaame polisonni dandi lerati bobba famani tadgabimbu ejira. Kongres ni hanga torban ufutti hoji dhaabe jira. Magala Washington DC labsiha tattama ka ame torban lamaf hojiirra oolchuuf jirti. Kunis Joe Biden amajjii 2021 kakatanii prezidaantii United States ega ta'anii boodallee katuru ta'uun ibsameera. Deeggartoota prezidaant Trumpiin haalli roobii darbee naannaa mana maree United Statesitti raawwatame addunyaan rifaatuuf gaddaan ilaalee jira. Wanni Washington DC keessatti roobii darbe ta'e Ameerikaa keessa miti jechuudhaan prezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Twitterii irratti barreessan. Jajjabinni demokiraasii ofii keenyaas ta'e kan Ameerikaatti ni amannaa jedhan muummichi ministeeraa Hindii Narendra Modi Washington keessatti goolii fi hokkara uumame gaddatunatti dhaga'ame jechuudhaan Twitterii irratti barreessaniiru. Ministeerri dantaa alaa Taayiwaan gama isaaniitiin hokkara uumame gaddu ibsa barreessaniin beeksisanii jiru. Dubbiimaan ministeerri dantaa alaa Paakistaan kaleessa dhuga baastotaaf akka ibsanitti haala Washington keessaa hordofaa jirraa. Haalli jiru hatattamaan iddoo duriitti ni deebi'aa abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa Obbo Subhaat Naggaa dabalatee hoogganoota kaanis to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelfama humnootii bobbaasii kan raayyaa ittisaa Birgaadar Jeneraal Tasfaayee Ayyaalew dhaabbata oduu Itoophiyaaf akka ibsanitti Obbo Subhaat Naggaa lafa dhala namaaf rakkisaa ta'ee fi dhokotanii turan keessaa to'annaa jala oolan. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa ganan kanneen jedhaman namoonni ja'a to'annaa jala ooluun ibsameera. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa jira jedhamu irratti qorannaan tokkummaa mootummootaan hoogganamu gaggeessuuf mootummaan Itoophiyaa akka eehamu garee Human Rights Watch keessatti itti gaafatamtuun kutaa biyyootii gama Afrikaa Latishiyaa Baader gaafataniiru. Gara Sudaanitti malanii deebi'uu isaanii ibsanii achitti baqattoota Itoophiyaa wajjin wal arguu dubbatan. Baqattoonni kun firoottan isaanii waraana Eertiraa fi kan Itoophiyaan Tigraay keessatti ajjeefaman jedhan kun hawaasni addunyaa gidduu seenee ajjeechaa kan akka dhaabsisu gaafatan jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay keessaa fi aangawoonni Itoophiyaa fi kanneen biroon waraanni Eertiraa Tigraay seenuusaa dubbataa jiran. Eertiraan garuu kan haaltee jirti. Kanarratti VON deebii aangawoota federaalaa fi kan mootummaa Eertiraa kallattiin argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'u Gabre Haagos sagantaa afaan Tigree irraa gabaaseera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Tiraamp deeggartoonni isaanii girrisaan ba'anii mana maree Ameerikaa U.S. Capitol jedhamu weeraruudhaan hokkara gocha seera dhabeessummaa dalaganitti rifachuu fi dhaaruu isaanii ergaa viidiyoo gadhiisaniin ibsanii jiru. Pirezidaantichi kaleessa galgala ibsa haa baasani malee paartiilee dimokiraatotaa fi rippabilikaanii kanuma mataa isaanii jechaadha. Tiraamp aangoorraa kaafamuu qabu waamicha jedhu hedduminaan kaasaa jiru. Paatii Widaa Kuswaaraa masaraa waayee taasisu irraa gabaasa ergiteetu jira. Namoo daandii.
Pirezidaant Tiraamp dhaamsa isaanii halkan dabre viidiyoo waraabanii dabarsaniin waa'ee deeggartoonni isaanii Kaapitool Hiilitti humnaan seenuu ilaalchisee akkana jedhan.
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem.
Akkuma lammiiwwan Ameerikaa kabro hokkara seera dhabnummaaf jeeqama uumamee turetti aareen jiraa jedhan Pirezidaant Tiraamp. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin bayii filannoo pirezidaantummaa bara kanaa raggaasisu isaallee dubbatan. Garuu akka xumura filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti namni filannoo injifatame sanjifateen baga gammadde jedhee haasawaa godhutti filatamaa pirezidaantummaa Joo Baayideniin baga gammadde hin jenne Tiraamp.
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power.
Fuuleffannaan keenya ammaa gara karaa gufata hin qabneen sirna qabeessaaf mudaa hin qabneen aangoo dabarsanii kennuutti ta'aa jiran. Kaleessuma viidiyoo pirezidaant Tiraamp dura immoo filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haasaa pirezidaanticha balaaleffatu dhageessisanii turan.
He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
Jalqabarraa kaasee dhaabbatoota sirna dimookiraasii keenya irratti haleellaa guutuu geggeesse. kalesammo alella satura rawate jiran Biden okran engedde wajira menemere United States sitgege semesanaf President Trump akata itarra kasaman file bayeta demani lalche segero mandu benne kamalemere murti serao kanseleti United States kesa to gana party segele yebatau jerame egemu Chuck Schumer's afyai menemere United States Nancy Pelosi lebadate bakkabon heddun akfo ye samahera America de demishana fatti ak President Trump taitarra kasaman gafata jiran
By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left.
Gocha tosisa ganinsa kalesara wate mitukun. Taitarra sakasu barbachita. Taitarra turudaf guyyota kuda saritu afe. Guyyan tokittinille Amerika agar sisa rifasizati jijirudande sijeran pelosin. Gafina kana demokrato tarra kohamiti kariyata jiru. Parti republikanirra. Mrs. Manamare United States Congressman Adam Kinzinger kanneen akka Trump taayitaarraa buqqisaman gaafatan keessaa tokko.
All indications are that the president has become unmoored, not just from his duty, nor even his oath, but from reality itself.
Presidentichi itti gaafatamasa yookaan waan erbuutti seeneefitti tutuu hin taane dhugaa qabatamaa lafa jiruttiyyuu akka hidhatan qabna agarsiisu wanneemmu mul'atan hundii jiran Kinzinger. Foyyee seeraa Yuunaayitid Isteetsi 25ffaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi aangosaaf itti gaafatama isaa ba'achuu hanqate sagalee ittaana pirezidaantiif sagalee miseensota kaabinee irra jireessaan akka taayitaarraa buqqisamu ni eeyyama. Ittaana pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Mike Pence's ta'e miseensota kaabinee biyyattii keessaa kana gammaatti sagalee akkasii Tiraamp irratti kennuudhaan ifatti dubbate jiru. Dhaabbata Ameerikaan Interpiraayiz Inistituut jedhamutti. Director Commissioner Tifufinsa Mootumma Katan John Fortier why can I not say
with the remaining time I think there would be some obstacles both practical and legal to doing it so it could be done but it would be very hard to do
Yero astekeret wana kana gochuraf kara hala qabatama la fajiru ste kara sera danqale nijiru gochun danda magaru gochuraf bayirakisada jiran Gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa hokkara dheengadda waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti geggeessame qorataa jiru kan akka deeggartoonni isaanii gara mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira bahuudhaan akka injifannoo Baayidaniif raggaatiin hin kennamne danqan dubbataa turan Pirezidaant Tiraamp dabalate nama hokkaricha toosise kamirrattiyyuu akka mannaan dhiyaatu kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata. Tiraamp baatiree hedduudhaaf. Kanan injifannoon injifatiinafu yoo filannoo waliin dhaame qofa jechuudhaan dubbataa turan. Waaltaa imaammataa gamtaa paartiilee lameeniif pirezidaantii kataan Jason Grumet wanneemmu mul'atan rifaasisoo akka ta'an dubbatan.
The images are shocking and sad and I think the unfortunate but somewhat predictable conclusion of.
Wantoonni mul'atan rifaasisoof gaddisiisoodha. Akka ni yaadutti wanti gaddisiisan. Xumura irratti akka pirezidaantichi dimookiraasii xiqqeessu yookaan fafeessu wanuma eegamu turee jiru Grumet. Yoo ittaana pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Mike Pence fooyyessama seeraa 25ffaatti fayyadame akka pirezidaantichi taayitaarraa kaasaman hin taasisnee jiru afooyaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansi Pelosi manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaanticha taayitaarraa buqqisuudhaaf sagalee kennuu mala. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi bara 2019 President Trump akka taayitaarraa buqqisaman kasagalee murteesse yoo ta'u manni maree murtii seeraa yookaan sanatiin garuu bara 2020 murtii sana kuffisuun isaanii yaadatama.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas. Saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyatti ammas nu waliin turraan affeerraa keenya. Waggaan haaraa kun ergi eegalee as lammiiwwan Itoophiyaa 800 ol ta'an Sudaan baha ga'uusaanii UNHCR eengadda ifa godhee jira. Kana jechuun waraanni Tigraay keessaa ergi eegalee as lammiiwwan biyyattii 56 ol. Sadaasa darbirraa eegalee biyya baqatanii jechuudha jetti UNHCR madda godhachuudhaan Jeneevaarraa kan gabaaste Liizaa Shilaayin.
Lakkoofsi godaantotaa kun isa yeroo jeequmsi waraana Tigraay keessa ture kumaatamni baqataa turetti waliin namadaalamu xiqqaadha kan jedhamudha. Atau malay jeda UNHCR. Lakomsi namota bakata jirani hapacha haduhu malim. Sibilon ni hokari dararafi balan isan mudachu amalehim ulata yokin mohin abanem. Andri message UNHCR itafodu himadam. Andre nakka jirani tega lami wan Ethiopia. Ibota tilakaman lubbusani ulfacut af jirani sani rabakata jirum. Bakatoni dem satu banim boda bufata sudamba wanga anifi ufata sani to kiti gati tira kawatani fani daran la fani fi hukatani arginan jedan.
Latest arrivals tell of being caught in the conflict and being victims of various armed groups facing perilous situations including looting of their houses.
Kanen denya bufata kanaga an akajaraniti kararati walitti buiza akasan mudate hidatota gare addaddati akasat laman halis kanisa kan akasa michamannin sani dirkaman abodi warafi jollen irasani warana filamu kasumasi humnan gudeddin shamarani fitwortu daragau dubata turan ture kanjaran. Oduhiman UNHCR kun dabalata nakajaranite bakattota kana kesa tibbantan soddomni umri insani ganna prosaddetin gadida tibbantan sharmo manguddota ganna wagga jatama olitin bufatalin kolugaltota lama danga Ethiopia fi Sudan ratti argaman garmale gutu sanitin kolugaltota mamata saniti fi balaf akkan satlamne fijacha wajirisani Sudan akkasumasi michiwan UNHCR walin taudan ariti dan kolugaltota kana Karkara gara Sudan kesa tikwachisu daf jirra jadaniru. Motuboni fi dabileng gargarsa si lako sabakatota dabalajru kana. Degeru daf gargarsi latan halan dabalajru. Fakenya fi dabileng gargarsa digdama ultan. Baka jirenya gargarsa faya nyata gabata fi nyata idli rapsa jiru. Akasis te'e kanen gargarsa barbadan dabala wanjru fi bajazni dabalata timma degersa namumma kanaf.
In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the refugee camps and reception areas. Additional funding is...
Kesuma, isi bishani hala tajajila kulkulina nanno bufatale fi eddo bakatoti itti simatamaniti gutun murtesa akade fi kandagatamu hinkamne mo dibe COVID-19 toachut after kampile barbachisum ratamu kabam. Jirenya bakatota hala itti bufisa qabun foyyesudhaafisi kampile sani foyyesani ijaaruufisi keessuma ammoo ganna dhufaa jirurra baraaruudhaaf proojektii yaadameef gargaarsi dabalataa ni barbaachisaa ture kan jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa qe'ee isaanii Tigraay baqatanii haga ji'oota ja'an dhufaniifti gargaaruudhaaf akka dandeessisutti UNHCR fi michuuwwansaa ji'a darbe iyyata dhiyeeffatanii gargaarsa doolaarii miiliyoonii 1,156,000 gaafatanii ture. Agamati dolari miliyoni 400 wada kan sename na tawu kun mo sababba jukin ga matame raheddu hankata
tabati timma ada barnota bi saizi to kuma motumota yokin UNESCO ganna afrindura gada romo aka hamba adunyati galmesu sani ada sama sana sababi fachudan ganna afresso kana torbandu fu guji lita university bule horati kabaju kopin godamajira Neskon ergi gada akka hamba addunyat galmesin asitti akka biyati se akka addunyati maltu hojjetame maltu safi kararatti itigaftama biro adafi turizmi oromia kantan bokabada desi safi qorata fi barresta kitaba kanturan professor guyo duyo qabanne dyanira sora aleketu dubise
Bokabada Godos Galati Fada, Egia UNESCO, Gada Romo Galmesi Asit, Wani Gurdon at Dunsadarka Dunyato Jadoma,
Konega, Gadatoma, Aka, Wilkot Galmesu Yetun, Wanto, Gunziaka, Dunyataka Motum Mavieto Postis, Ambato Kofa Katas Famofi, Nigudan, Haganta, Gudanjetura, Motum Mandar Kamota Garagrafurata, Govadisu, Egu, Kunusu, Serota, Hala Ojiratan, Oyetu, Kanakanaga Fata, Akanagada, UNESCO, and Nakamba, Tidia Dunyatigal Maya to see Mata. Nyurat kata umpat data umen nanti mariwan ini peran nawan data agar jadinya satu re untuk orang yang tidak punya dendanya angkin apa yang jual kawat itu pun terkam itu punya diram itu punya perak itu dendanya ini lama pun problem peran nota udah non gara-gara kadar kapotis kadar kadar ni peran nota pot egalun sani wan kana abu feda bule ora university kutu dandenya kadarka degree lama pa fi degree kadarka o kinte tibi yedame korano panno toko et kan korata majru unda ole mo et kan ti sengifano kudda tilalu barakana sirni gada karaja iba ta inkopae daratto ta kutato kwa dokta ta jirani kenamu raf kitabni mdeena wala tati ya tumatampame already ojinka ega la mejra yetu la tatisi ega la mejra kini kuni njifano wangur kudara kanabiraan adensi sirna bulchinta gadara sirna bulchinta jabana kisa integrate kutu yotu wa simsifu ki gara sana kujabana ademu wa gadar betana tajajila la muma kanjirame kafe motumana no romia tinda samisuna kumajuru muda lega da kisa kampurata manida manye murti adala akka kantri argatu ojin balda namba kan oje kamajuru di akka dunya yeger kabajata gafati nidan denya ampa to kutu kira kala ati jota telani te ikat tena batati te gafati karara wan ma jiruta kutu terkawa kira
gada jechun wan jajabdu wanitinu jechabahani amsa darka dunyat egi jabat kitab milyon eddu ko pesine yettu wandensa kulkulinne barnota hagam jajjaba gadan jabdu seri barnota sille nagam jajjaba taw mal hagam tiko postani hagam o geyoti rat mariatani wa nagam kulkulin kabat
ega kuni wae kulkulin barnota amam kulkulu da kanjedu anakana ma dum fa to kot ka tu danda kana warra o geeto ta barnota ti fi yon ni te wajja tanu kulkulin barnota biya kenya rako akabu indubatama anisaka nama bertika ture toko tu anu badu mejra rakong kulpulina barnota kajiru tijra hata umale amma rakong kulpulina barnota kura munti sir negada sir na barnota kesa galu inkabu kanjiru jeno inkamnu inu maju nutia kafala toko tikan kenye sir ni barnota amma birukun kan ada kan ayo abekun katapo sir na gada yo nivanat sir na barnota inpo yesa yu kanjiru akafala toko ti yu kankaban netana ak sir negada sir na barnota matao pitenta inikaba kunun tinu sesat tigalit kan po paiwan tae inu mara ko kulkulina barnota kan aga to jijiru kan danda ura jenesi amanna warri kan abarfi san amma fakka barba adamit namni kananis bekala go eba jijiru ata ufi denji gagababan name fitira ta barfi son nici denji ania kabani wani ya ada jibu njira
gamhani namo abotin gada war gada ya iyabe gada founders seri gada akatan itimbulan jabaki sibilati tanaf nam milioni heddu itimbula bay tanaf mutumma bar heddu danda machabay tanaf siyasa heddu danda machabay du lole du midda heddu arabe du tanaf danda machabay ummate titamane fitru ge fatef jire nu fitul fatet injira chu juruf jirafa gamman badin abotin gada akku fudandanitin gummi bulcha akjari danda je jabate tiyau danda siyasa fa boti gada agam olan kachu malan akka gorsat manjetet
ani kaninjetu sirni gada kenya sirna abara maya kanalle sirna bulchintati daba da me injira chu dande mira wantone nu tudura kenya gana mate de na jinni akka bulchintati atati kawnu fe sirni gada kenya wani sirna gudda sirna rakwa kana ati facci muda kana sirde formata ta usa wanu banu ti gada kan balle si ati facci wana tatta ki kata de muda har kaba ya tuba ya ta yettu da kam ya ka gara gara ya arkati gal facci barbada ban ka benya uto na fina arkati gal facci barbada abotin gada kenya walfika akuma do sirni gada dan ton cipin ture ta kaborana akka ujia ka karayu sirri tubatani jira churati kawan ni jira in amni gara gara tana gada ke ta ka gaba kura jali akan gocha jiru da kana kan ta gocchu kan no fi ta u ka baje kan in aman sirni kun sirna siyasa tana gare to ko din fi inuma mallato to kuma oromo titi to kuma oromo kan tini jaru kan namun gafu ama siyasa kami fiju murna siyasa kami fiju wal kita kan tai siyasa tirki turan kara dadda tin wani bande tin sena ke tat wani be nun jira da kana lafa kan fiju murna siyasa fi fe murna siyasa da bilisa taani akade mu danda anin tara ti ga mate nya ta ta kanje
wani dibin gadan jabe su fujja cu jira ni akaje cubo kabbere da stati galma boti gada jaru galma boti gada han karayu harge bale harayu shawa fulaka ka jaran galma fayo jaran wani duja la jaran kajeci sat manen kitaba muziyami fi wana dana no suniti wal fakkata hori gudda tabasani tanira tamma ummatin len hori ba fate motum mallen ne rakkarkara je
ha ta uti tani gudin fi borana adat yo kan ka mun sai duka kai jara mu giro adadda ta e ture dizani ne tamma motum mallo je ti ture ra amma ga fa jara ta ganna je no dizani wan kun kan yero de ra turani da ir manan ummata amma ba tarba da mu rai genye ha ta umane jan kabu kan na jenne barakan je fanno da dan kan no tsayu kan borana ti kan ko bi corrati designing ku wagga ku dani ol kan tore da ita ra de ne wadda ta ji da bi tur makana tor bandar be ke sauke sonni acci de mani diga ni tira de ame wan ila alamu kabu ummata fi qaama inni ilaalu mari'achiisanii jiranii hirmaanan ummata sadarkaa gaariirra kan jiru kan Booranaati tokko aga miliyoona 20 walitti qabanii jiranii keenyan muummichi ministeeraa deeggaruudhaaf harka 50 deeggaruuf waadaa waan galaniif haala kanaan xumuruun hin danda'ama kan jedhu.
Ganna bireessoo UNESCO'n gadaa Oromooti galmeessite torbaan dhuuf keessa Gujiidiyaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa Tulfeessan. Akka obbo Kabbadeen jedhetti kunin qorabbootii gadaati maanta qajeeleef maanta qajeeluu malee fi waan hedduu irratti mari'atan eessa haana eessigeenni jedhanillee waan hedduu irratti mari'atanii jedha muuxannoo walirra baratan.
Abbootiin gadaa godinoota Oromiyaa mararraa walitti baba'an muuxannoo wal jijjiiru jechuudha. Sirni gadaa iddoo hundatti iyyuu sadarkaa tokkorra hin jiru iddootti jabaatee lafa qabatee otoo addaan hin cittin deemetu jira akka Gujii Booranaa Karrayyuu keessatti bakka isaanitti immoo laafatee ture. Kanaaf muuxannoo illee wal jijjiiru jennee amanna.
Itti gaafatamaa biirota aadaa fi turizimii Oromiyaa. Obbo Kabbadee Dastaan galateeffanna. Abbuyyoo Doyyoo barreessa qorataa fi nam durii yuunivarsiitii barsiisa illee piroofeesarummaan hojjate kitaaba akka akka barreessa joornaaliif barreeffama hedduullee Liberty and Leadership in Africa jedheetiin bulchiinsa Afrikaa irratti barreessa. Bulchiinsa Afrikaatiif addunyaa wal bir qabanii ilaaluuf yookaan immoo walitti fiduuf the quest for regrounding African philosophy between the two camps jedheellee yaayyuu barreessa. Afaan Oromoo illee carraalmaa waraaboo jedhee yaayyuu barreessa. Ammallee gorsaa ta'ee hojjechuu jira. UNESCO'n bara 1946 gardhumaa keessa dhaabatte sila akka addunyaan faayidaa irraa argattu sila armaan duratti UNESCO'n gadaa Oromoo mirkaneessuu maltee jedhe. Eeguu UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessite asitti ammoo maanta sirna gadaa ijoollee 11 hanga 18 akka itti gaafatamummaa Oromiyaan qabduun barsiisuu jiran egeri ammoo agas caal barsiisuu fi itti jabaatanii hojjechuu malan jedha. Kitaaba 11 baasuuf qorachuuf iyyuu kan fayyadachuuf jedhaniiti waan turaniif gadaa addunyaa nu galmeessitan akka jechisaatti warri finna abbootiin gadaa ogeeyyooti warri barsiisullee dhufee eeggacha qarum qajeelaan adoon jarjarre barsiisu malee jedha. Abbuyyoo.
Uummatni Oromoo akka aadaa kan dhabe baay'ee ture namni bardheera wajjin baatee dafee waa hin amanu ataasu egaa addunyaan sun fudhatte dafanii itti deemuu dhabuu waan ofiitu dhabuu dammaquu dhabuu sun hin jirti. Kanaaf nuyyuu kan barumsaan jalqabnaa karaa kaarikuleemiin karaa poolisiin jalqabneen gara keenan laafinni baay'ee guddaa jira. Ayyaan kabajuun sirni gadaa guddisuun elementii tokko waan taateef sirni gadaa kun akkuma sirni ittiin bulluu jiru sana waggaa keessatti waan adda addaa qaba kanaan diree kee galuu qaba fakkeenyaaf ayyaanni Irreecha ayyaan addunyaa irraa beekamaa fi agama kanaan diree Itoophiyaa keessa hin jiru. Ayyaanni Oromoo sirni gadaa tokkoyyuu kan konstituushiniin beekalleen kan mootummaan kabajalleen ofiishaliin jiru jechuudha. Kanaaf gaaffiin nu biriin jira. Ajiraaf ammoo gaaffii kan cufuu fi tokkoffaa walitti nuti deemna hamma barumsaan na qabsiisuu dhaloota barsiisuu ajenna kan malee abbootiin gadaa uummatii yaaroleen karaa biraa akkuma duri riixanitti ammallee gaaffiin jira uffamanuu dhabuu. An bara gaafa UNESCO'n galmeessite konferensii idil addunyaa gubbaatti namni waraqaa dhiyeessu tokko naa jima yuunivarsiitiinatti dhiyeesse UNESCO'n sirni gadaa galmeessuu fi Oromoon eeyyama gaafachuu hin taane UNESCO'tti eeyyama gaafachuu qabaa hidhee gaafas ejjanna waddaa qabadde ture. Kan jechuun wanni kun kan dhaabate bara 1946 dhiyoodha abbootii seenan hariyyaadha. Gadaan ammoo waan durii jira kanaaf gadaatti UNESCO irra bal'aadha. UNESCO'tti eeyyama gaafatu malee gadaan gaafachuu hin qabnu wallan jedheef konfidensii akka hin qabne sana akka konfidensii dhabareen kan waan beeku kan jedhe yakka illee ta'aa tureef dafanii eegii eeyyama argatanillee oofamanuu dhabuun sun waan jettuuf gaaffii hin qabne kanaaf abbas ta'uu caalaa UNESCO irraa waa eeggachuutti mul'atan malee dirqaan sun ammoo akka UNESCO baatu nullee gargaarsa adda addaa kennanii sirna kennallee kennuun waan dansaa waan hin taaneef nutu keessa jabaachuu qaba. Jabeenyi tokkoffaan kan of jiru dhaloota dabarsuu qaba waan kana dhaloota dabarsuuf ammoo sirni barnoota eeggaluu qabeenyaa yaayuu yaallee akka dandeenyu sirni barnoota kulliin ammoo qulqullinnaan 1980 qulqullinnaan galee achillee raasee aga iskuulii qulqullinnaan galee eeggannoollee otoo hin jarjarre sirni gadaa UNESCO'n galmeessite koota hin sirbinaa koota hin weeddifnaa otoo hin taane of eeggannoon sirni kun sirni ture wanni elemee kun hedduun keessa caccabde keessa badde waan taate armaa fiigde PhD'n maaniin jechuun kun fiigne of eeggannoon tokko akka 8 hojjachuun iyyuu baay'ee nu dhibe waan jennaan sirna baay'ee dhukkubsaan gubbaatti waan ture kanaaf gammachuu qofaan otoo hin taane of eeggannoon hojii irra oolchuu qaban jedhee yaada.
Warra lamaanuu galateeffadha taarra tanuma naga keessi nu bula gadaan tarooba nagaa jenna soora lafeeti.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa ol akkaa jalqabee akka sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiloheerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloheerzii 12240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloheerzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophiilee keenya karaa saatalaayitii irra deebiidhaas ni darbanii booruu iftaan dhaggeeffachuu hin dagatiin dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabnu kanumadhaa kan isin keessummeesse annu Gusuu Taamireetii amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.